abatuze mu gombola y'ebutaga ya mu disitulikiti ye Jinja beekubidde enduulu eri yafeesi ya RDC ebayambe ku bakozi mu kitongole ekivunaanyiza ku kugaba endagamuntu ekyannira abagufudde omugano okubajjako ensimbi olwo ne babakolako. Bano balumiriza nti batambula engendo mpanvu okugenda okwewandiisa n'okufuna endagamuntu ezo, wabula nti bwe batuukayo bakandaalirizibwa n'abamu okuggyibwako ensimbi nga baagala gavumenti ebataase ku kusoomoozebwa okwo.
Mutwanigirizibwa twaguma kyo kyabisa ayi kayiri mukudiza ndagamuntu bali kudireeta duzi daali ekagoma davaayo daire nawampanda kumuluka bwe baatuuka awo baatusabanga enkumi ibiri ibiri me batuwa endagamuntu daife twebuuza bwe kiri era tuli kwenda otegeera amazima bwe kiba bwe kiri tutuula enkumi ibiri ibiri bwe kiba kiba kiri batuwa endagamuntu daife era ssebo ndikusaba obubaka buno obutuuke eri mukulu wa RDC atuyambe ayingire mu nsonga dino era n'abaasigala mu kyalo bangi babitirivu abataawandiisibwa ndagamuntu ssebo mula nze ensonga yange zinandiku era baasanga baatuuka paka kalange nze nali nzizaayo n'atuuka omukazi yankoba tumuna bayikubita gano bayikusaba enkumi ibiri ibiri bwoba olikuwa endagamuntu agenda okubuukiza ekitongole kyanira oba gavumenti endagamuntu mukudutunda enkumi ibiri.
Omuyambi wa RDC Jinja Sam Kawuta bino olumugudde mu matu alabudde abakozi mu kitongole kya NIDA okukomya okujja ensimbi ku bantu nti anaakwatibwako waakuvuna. Kawuta ategeezezza nti okufuna endagamuntu kwa bwereere era nga mpaawo muntu yenna alina okuggyibwako ensimbi.
Kayeyo nafuna amadibu nti abaliga bandagamuntu muli kutoola ku bantu enkumi ibiri ibiri mwemwawa omuntu national ID nenda kubalabula ndagamuntu odigabadde abwereere emwe wemunaabanga mulireeta emizizo emibi ng'ate endagamuntu eyo ya mitwalo kumpi asatu aye President Yoweri Kaguta Museveni yadditaawo abantu bafuna endagamuntu dabwereere yadisasula abasasula omusaala so alikweta ntalo okutoola ku bantu enkumi ibiri ibiri eyakwalula esiriire kubanga tutaireo bambika ayi gwe tunagamba kututi iwaakako kanaaba kawoiremu